studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisare jetti lewru septembre sappo jetti yande jabbiri maslima chapande nay e joyi do radio kukiya irum le lamu gawo kambe golobe sur doctoror pointé be puddi murtrema e baldidi wattu joni be mbiba kaja kaki gollir le ndudo sur doctoror be jeyda jihadin ko be noddata état islamique au grand sahara yam wattu jono be nangi ngallure nokko noddata talata idum le lamu anson bottato bo fedde se diawo hande jokkitade no kaldal e kawral ko nayri bangal hakkunde mabbe e leedi malindi e lamu hakkunde jo worino dum timmi nokko noddata lume le leedi togonde wiama anniaji kewdi bamaton wattu jono di wonon sembe kabaruji dum jogino do kikidande di bismillah modon e hedade Umar way galo joodi do microji dido kanko no dirte Salimu Jora won to boggi jamde taw hollitam wed kambe gollobe sur doctoror nokko no dirte do point be puddito do murtere mabbe baldidi wattu joni be kaaja jobdiji mabbe beyde ko nayri bangal kaaki dubbe dokke ton le on do wattu fo no jobbe so cewro yo tombe kay kolliti dana bemba sanno de do murtere wordi sitansidi be
le doctoror do point nam bobe hande mbete ton nokkuje yokade antun netto fe goto wala ton ga nokku antirte do service d'urgence ga jama an buti ton netto goto bo nawaado mudun holliti golle an wonde wadede sedan sedan ton
jettoji alla o mo wondi e sawrede dogotoro ana darinimo murterande wonana dum fu nokkuji jibinirde kanya urgence fu wala hen
lewi mabbe golal watten ana fandi sanne berde me ana taji hannen sabe murtande gollal dogotorombe
kidan woni ko sella dogotor en jabay yewdemo nyawbe ana tampi beta ko o min gari ga en min jewama joni e ko on garami wande min kam den jatta Allah e jabay wande e ko am sa yewi nyawbe mbaba munyude dum fu
mena jati yo bibbe leedinin sabe yimbe ben wadde amen ga doktororane dum ko holliti doktoron yogabe ga gollal fu wa wadade no wodiri soni wala ta gollobe dum ana heba nafa mudun dum ko holliti docteur Guide Landouré kanyo jokko secrétaire général comité syndical doktoror ponje
syndicat en ponje ana wondi e yopugol golle e balle did ko sabe dum de sabe min darri hakkeji amen min kebayi o hakkeji amen heba ka ko min bi joni kay moddeta sina min joppo golle
doktoron be golle be ponje ana tawt hakkeji en ko dogata do tobbe jene lewi mebbe suni de hajjeji bidlaki to lamu be wadan imma daraji goddi kasin
dum woni kambe gollobe le sur doctoror hopital Gabriel Touré do du wiama kaake kewdi kanyen goni ko kebataake ton le odo nokku don yimbe le njohobe ton so jewtu yo jijamude kanyen ko nande muuden yoga yottibe tombe be jaba inde muuden inde kedden ko be cifido hen do faccitango Fatuma Tamayga
ti lawon felle
radio watteto min yehi be mbi min jaha yoboyde kalis do giche do ujinere e temen nay fande kalis o yobande be kebbi wiide min radio ngay di boni dum satti nawde min an hani ko tawe golle fu sobe won hen fe yobede kalis o du yafa ado way wande er gotona eruji didi fadema hemde lawol yobede kalis o dum fu wana basi fesa boya da dari sa hebi ko nabi mako ana gasa ka fande yimbe njobi kalis be kebata wiide dum e machine ay di boni dum ngarda e golle sana njaltimi yaade clinique wadoyde radio am dum dumi warti hollude doktoro o yallo hono worri mo wi mi yaha fa altinere warore sumi warta leydi ni leydi men en fu non ko mi nyaagoto Allah leydi ndi yaha yeso
wakande min darti fa kambe gollobe le sur doctoror lami wonbe tombe dañe ko be cifile o do golle wala fu ko be jebbi halde li hen ka hewbe kay collectivité scanner ngaji kanye fa yotto jewtaade iidam mudum fu sa darti le sur doctoror ndu wana ko yafi dido kabaruji fan ba hebe do bema me ande to do page facebook e compte twitter studio tamani ngalluri nokku mo no dirta talata e holitaade gube dum won debbe no dirta ton état islamique au grand sahara yam be nangi o do nokku ila talata jabbi nonde non sedibe wonbe tombe kollitiri wiide ciagal ko basi di wodi hakkunde mabbe kambe gube jaddin ko be gonde ton de jati kanko andado kabar denago mo no dirta ali tunkaro wi ko lati sababu mudu sa jeewi mangal paden leedi malindi ko de mudena pamdi le de do nokku le sanne le majjundu o wi sa jeewi o do nokku yo o mo nokku mo no dirta zone de trois frontières dum nokku kerdirdo e keri le geɗele tati fa keɓe famtare keɗɗen komo sifirdo hen dow feccitago fotomata mayiga
nokkuji hono talatay e nder man anda ko woni noddude sordasi en wakkati fuu. Ɗum waɗi so alkaida e état islamique an gondi e baasiji mawɗi heddere ton en an yaha lebbi seeɗa joni heybude nokkuji talatay nder man ɗum waajibi sabu ana jatire heddere lipta ko gurma waajibi yimɓe cotta e nokkuji mum en yaarude heddere ansongo gaawo e menaka
guɓe ɗum woni ko anniɗe wadde wattu joni o ko naari banggal laamu hakkunde e jo ƴewtade hono golleji ɗin gori leyɗele kanɗe ƴewtano ɗiɗo golleji wori wiyamaɓe gaɗi batu mabɓe tatoɓo le nokku noddirteɗo lume le leydi togo ndi le oɗo batu wakka nde ɓe gaɗunode ɓe ƴewti ko hono leydi malindi wattu joni ono hani wartirde e sariyaji leydi leyɗele sediyawoɗe kañe fa yetto union africaine eno hani wartirde du ɗum woni fedde nde ɓe noddirta organisation international francophonie leyɗe kaloɗe ɗengal francinkore ɗe fa keɓen famta keɗen sita sidiɓe
lewi communiqué goto waɗaɗo li kortal ministre en fedde entretien groupe de suivi et de soutien à la transition kañum woni fedde jinguinande laamu hakkude radio ɓe holliti ɓe weltama sanne nde immadaraji mawɗi ɗi laamu hakkude radio waɗi le leydi nin ɓe holliti fa hannden dabriji an han fiyede ko faaboto laamu hakkude radio haɓude yimɓe lonɓe hiiteɓe le leydi fo e manggal muɗum caggal muɗum ɓe salmini kasin laamunkoɓe laamu hakkude radio dabriɗi ɓe taaƴi yalla waddude dien e deƴere hakkude kamɓe ke fedde entretien accord pour la paix et la réconciliation ɗum ko hollita le communiqué o fa hannden communiqué gomi holliti wiyilegal kortal tatɓal fedde jinginan laamu hakkude radio o holliti kañ ende weltama de huncego jukkugoji ɓamaɗe fawade leydi malni to fedde union européenne kañ e fedde CEDEAO ne caggal muɗum ɓe holliti ɓe weltama fa hannden caggal jukkugoji ɓamaɗe kasin fewtude e laamukoɓe ko yaata temedere e deeɓe e jeenayyi jukkaɓe to fedde CEDEAO ne ɓe wawano dawde caggal leydi malni le watti haɓɓiɗono ɓe holliti fa hannden kortal gongal an han waɗade kasin le genni bamako le lebbi tati warandi
wattu joni ono kabaru sériyaji ɗi wori le leydi meɗen ɗiɗum hani ƴewtede ɗo hakkillaji malinkoɓɓe furdu tawa so woɓɓe kolliti wiide honno juge en ɓe cuɓirteno ɗum wayilte wattu joni ƴeele hono woteji kaani waɗirde fati yimɓele politique en ɓe ɓillaɓe no golleji mabɓe ɗi gori won hollitimɓe dow wiide wattu joni oɗo gollana cikkiti no hani yarde yesso fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boule Fatoumata Mayiga
yiwde kayi yaade baña gara yimɓe hewɓe leyɗe e nokkuji kollitiwide saratoɓe e sarateɓe ana kani ɓattodirde e wi mabɓe saratoɓe ana hani tawe ɓe suɓeteɓe noon ley woteji pati ɓe ɓamire hedde ƴuwde laamiɓe
so gonga o saria le leydi ndi wala e wi hoore muɗum juge enɓe ɓe wi ministre kumaniɗo sariyaji le leydi ndi woni on e ministre nomaɗo e darne to wondu ana tiiɗi ɓe ñalawma hande o wiide saria le leydi malidi ana darani hoore muɗum woteji hani waɗede ɓe cuɓe ɗum ɓuuri ko ɓe nometeko saabi ɗum tan watta soɓe gaɗa golle mabɓe o no haniri tawa hoorejo leydi ɓillataɓe ministre moɓe gon le wimu o ɗu ɓillataɓe
andinɓe kabaru sariyaji kañen duɗum woni hakkillaji muɓɓen e wi juge Ibrahim Khalid Touré magistrat nomaɗo wiyankana yoɓanomuɗo ɗum ɗo ɗum hatta jomum gollirde no haniri
fade juge enɓe nomeɗe hoɗum saabi min gatta woteji min cuɓoɓe cuuɗi sariyaji hewale leydi juge en du hewale leydi rafi sarugol no haniri kan e rafi jukkugol so a yeehi ɗum le leydi ɗum hollititta wiide saria wala fa saria o heɓa sarede no haniri wajibi kina caroɓe ɓatto yimɓele carateɓe
dunke ande banggal saria wonɓe lemali fuu dewri wiide ana hani sariyaji ɗi ƴewte fa gasa yal ɓiɓɓe leydi ndi ana koolo kasen humaniɓe sariyaji
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sakiraɓe ƴeen loɗinen le créduji to hen puɗɗiran nokku noddirteɗo bankasi ɓe mbi yimɓele taton kañum yonkiji muɗen karba ley nokku moɓe noddirton kasa guru ɗiɗum ley commune bankasi o le on ɗo wattu fuddoɓe kolliti nokku mabɓe goɗɗo kasi moɓe noddirton kuume haaɓe wiyama toon du won yimɓele nannuɓe toon le jeegom lewru septembre ƴaɓɓino ndudu le oɗo nokku wiyama yimɓele ɗiɗon kañum goni barminaɓe toon ɓe cumi toon cuuɗi ɓe jaadi toon du e dabaji wattu joni immadaraji ana wonde waɗede fa jiite to ɓeɗo yimɓele jaari so iwrute gardan fa nokku noddirteɗo bafula be kamɓe gaɓɓe toon majere mabɓe nde wiyama ɓe cakama toon wakka nde ɓe caka nde du ɗum woni hono manggal paɗe ɓe kañum golli oɗo golle so bicciɓe toon koɓe noddirta gaz lacrymogène ngaji wonna toɓe juuɗe du ɓeɗo majiɓe toon ɓeɓe kolliti mettimaɓe caggal ko directeur goto gollowo e nokku moɓe noddirta manatali kañum e feelu itta toon ko ɓe mbi oɗo directeur yo majji binaɗo ittele oɗo nokku sukaɓe jaɓanayyi golle o se urure ngardam fa kuccala do be bi ko yata hectare ngay dum be darni ton wattu jonle o do hectare dum be gatti le hen mangasi kanye e gardien do hani walde kanye fa yottu yo nyegaaji nyegeje be joto yelano be kani remir ton tamati le o don nokko ko be gatti le hen ana yafa e milieu sappo e jetti sefa sembe kabaru di ne jogino do kikida handen bi anni hollitinde kambe golloobe le sur docteur hôpital ponge wi am be puddi murtrema baldidi bete handen le ko be ndartata ko be bi ewte yelano be kani heberde kake gollirle o do nokko gube jaddin ko be no detta état islamique o grand sahara wattu joni wi am be nangi nokko no detta talata idum le lamu ansongo dum woni himbe le sediya wobe hanbe jokkitaade wattu juno kaldal e kawral hakkunde leedi malindi kanyi e leedi ele godde fa yottio sediya o kanyi union africaine be ngadi botu mabbe tatobo le nokku no dirte lume le leedi togondi yoga halaji di furdu njowiki wattu juno o yalla hono leedi malindi wori kanyi fa yottino be kanyi yulfitraade e sariyaaji sediya o fa yotto union africaine kanyi organisation internationale francophonie fande fande fe no ko nandir onno do e sede yotere mede de ana wodi wassalam onno andirdo no yewtere meden de alkamisare fu do sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yotto torraji ngatte fewde sukabe kikira hande ngaran halde hono ko sukabe be kabbente kusiji ko heewi sarabe fu njeboto dun le suka faydo way wodude kutteji fewde e cellal mudun jati no andabe kabar dogotor yakku ngordi be kolliti widdu so jommun habana ma kuso tinno wattu jeewe le hen wakkati fu do sarabe ngattana dun hakkille fa kebe famtare ngare kebe ko min e fatumata mayga min pewno on do hen
yewtere sukabe malfu
ya bare sarabe wobbe anton idun lato sababu so kutteji modi yotto suka mabbe ko nayri bangal cellal no rewbe nayebe ko litiri wite be bi ko heewi sukabe handen be no be a tawan anda no cukolel pamarel hani jugirede
inniraɓe yoga ana natti ɗi ko mbiyamiɓɓe wakkati fuu ɓe canja kuusi sukaɓe ɓe gaɗana sukaɓe hakkille suka wala hunde ko sakko famera ɓe kayba ɓornugol kuusi sukaɓe so ɓuuɓ allah waɗi aɗa wawi waɗande suka kuusi wakkati fa wakkati ka wana wakkati fuu yogaɓe so ɓe ɓorni suka kuusi ana waɗa ñalowma kiɓɓo tawi ɓe ittay ana wawi latade sababu raɓudemo ñawuji
goɗɗi
andaɓe kabaru cellal ka kolliti wiide koɓe kaɓɓanta sukaɓe kuusiji ɗi ko eɓe kani wattande ɗo hakkille sanne so wattude hani ittede wari ɓe tinnoɓe itta kuusi o sona ɗo ɗo wawi waddude kutteji fewde e cukalel pamarel ngel docteur Mamadou Djeguiti gollowo les sous docteur ɗoppamo ko ɗo
l'utilisation
no yiɗira fuu noɓe nawtirto kuusiji ɗi kuusi suko hana ɓoyde fa ƴaɓɓito ana hani ko wakkati fuu itta ɗum wona kuusi keɓaɗo fuu hani ɓornede ɓe ƴeewa kuusiji moƴƴinirteɗi haabu komin mbiyata inniraɓeɓe wakkati fuu ɓe canja kuusi sukaɓe ɓe gaɗana ɗum hakkille wonpomatiji goduɗi ɗi mbawɗa waɗande suko fadema ɓornudemo kuusi min tayki tigi yogaɓe kuusi goto na ɗiɗi tan ɓornoto suka e mum en le ñalowma o fuu e ɗum haƴƴina suko ana wawi fey sabi mbinde ñawuji kewɗi wona to neɗɗo heɓɓi fuu faɗɗata kuusiji ɗi
andaɓe kabaru fina tawa kay mbi rewmoɓe kañen kani famminde sukaɓe ila kurtaki no kani jogirade cukalel pamarel Mariame Kouyaté
arande kuusi mana min cotta sappo na nogay min gaɗa hen liccere tafo min ɓorna suko so silli hen min lonnan min liila ɗum omo wawi ɓornitede kasi ka handen wona noon kuusi ana wawi wande ñallomo kiɓɓo e sukaɓe tawi ɓe ittay ɗum
andamɓe kabaru cellal gaɗi noddago fewde e saraɓe sukaɓe tinno gattana sukaɓe hakkille fati gurdam muɗen wona dow farrati
yewtere sukaɓe man fuu wonno